Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea. Nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei he kore take tonu ngā tatauranga kano ārai mate o ngā uri Māori o te tai tokerau. Nā runga i tēnā e ā wangawanga tonu ana te iwi kāinga i te waipuketanga mai o te tangata hei te wā o te raumati. A e rua raumārima ngā take kōwhi o riho kua hua ake i Aotearoa i tēnei rā, hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. He kore take tonu ngā tatauranga kano ārai mate o ngā uri Māori o te tai tokerau. Nā runga i tēnā e ā wangawangana te iwi kāinga i te waipuketanga mai o te tangata hei te wā o te raumati. Koera tā Hone Haruira kai whakahaere o te ripa whenua o te tai tokerau.
Waru te kau noho, mātau o te tai tokerau. Mātau te ao Māori, ke raro ke atu i tira, o te take. E awangawanga nui a maa hau. Mena ka uruwai te katoa tāmaki ki roto. E a mātau ka uru mai ano hoki. A COVID.
E rua rau mārima ngā take kōwhi o rihou i hua ake i Aotearoa i tēnei rā. Ko tahi rau e whetū tekau mārima kei tāmaki makaurau, rua tekau kei te takiwā o Waikato. E whā kei te rohe o te tai tokerau, ko tahi te kēhi kei rotorua, a e rima ngā kēhi kei te rohe o te waiariki. Whetū mano rima rau mā whā te tāpeke o ngā mate tūroro kua hua ake i tēnei noho whakamoho ao, ka mutu e rua mano toru rau mā whitu ngā mate tūroro kua whakamāui anō. E waru tekau mārima ngā mate tūroro kua hōhiperangia a toko ono o rātau kei te wāhanga pā o mōmō. Kua puta te tau āki a te rōpū kaupare i te mate kōwhi ori te kaumāiwa o te whānau āpanui. Nā runga i te urutā haere o te mate nei ki te rohe o te waiariki, e inoi ana rātau ki ngā rā waho kia kaua e uru ki te rohe hei ngā rā o te raumati. Ki ngā uri e whakapapa ana ki te rohe engari kai waho kē e noho ana, e mea nui kia whakamātauria koutou ki te ngā ngara kōwhi ori i mua i tō tatūnga ki te ripa whenua o te rohe. Hei tāra Wiri Waititi mema o te rōpū nei, arā noa atu ngā kaumātua o tira ngā mema whakarairai o te iwi me whakahaumaru me tiaki anō hoki. Nō reira koe nei te tahi o ngā whakaaro nui kua puta ake i tēnei pānui. Hei tā Lui Rapihana kai kaunihera Māori o te rohe, e whakatena tēnā nā rātau i ngā kai pakihi o te rohe kia tono ā rātau a rātau tifike te kanoa raimate. He momo tikanga anō tēnei hei āwhina i a rātau, hei ngā hararei e tū mai nei. Ko te wiki whakanui i tēnei mea te tākaro, ko te hākina me te hāputa, hei oranga tonu tanga mō tātou te tangata. Koera te ia o te wiki kua pahure ake, he mea aki aki i ngā mema katoa o te whānau kia puta ki waho i te whare tākaro ai, nā te mea he momorongoa anō tērā mō te haura o te tangata. Koera tā Dario Penetito Hemara, tumu whakarai o te rōpū haura Māori e kia nei ko toi tangata.
Te kainga o tēnei o ngā wiki, he whakatinana pia i ngā ahuatanga o te ao tākoro, mō te mokopuna, mō te mōngā mātua, mō ngā uri whakaheke, mō ngā pānau katoa me ki. I raro i ngā ahuatanga o tēnei wā, te noho moho ao me wera mō ahuatanga, koe nei tētahi o ngā momorongo a me ki, no reira ka tika e wiki pai tēnei, hei whakaora, hei whakapiki wairua i roto i a ngāi Māori o tira, i a tātou katoa e noho ana ki te Aotearoa i roto i tēnei wā.
No reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te hāora, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whutupaoro e ai ki ngā kōrero a tō tātou pāpā, tohunga o te reo Māori a pāpā te whare hui a Milroy, ko te whakaiti te whare o te whakaaro nui. Hei tā tame te rangi tō mātou mā ngai kōrero mō ngā take hā kinakina, koe nei tētahi a huatanga o te tangata me uaua ka kitea i wāinga nui ngā toki kai tākaro o te ao whutupaoro. A nei te reo o tame te rangi.
He uaua te ako i te manawa pā me te ngākau mahaki o ia tangata. Te hanga nei e iru, e whā ia keana ko ngā pūkenga o ia toa takitahi.
A kāti ake rā e hika māka mātua i tēnā ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei hāora, ko Leri Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea. Tau toko na te mangai.